Hello, guys. This is my team. I'm here with Victor Mordecai and Henry, the band. We are recording and we are doing amazing things. So, guys, support us and we will just appreciate.
And we promise
the Lord.
We won't disappoint you. Yeah, we can't disappoint you.
Baba,
good things are coming.
We go.
Nikijificha chini yako niko salama. Mwambani Yesu mwamba. Wakinikatala wewe unanikubali Yesu wangu. Mwambani Yesu mwana. Wakinikataa wanadamu na watu wa jamii wewe unanikubali. Mwambani Yesu. Mwambani Yesu mwamba. Mwambani Yesu. Mwambani Yesu yoyoyo. Mwambani Yesu mwamba. Mwambani Yesu mwamba.
Mwambani Yesu.
Mwambani Yesu.